awesome.
Que ya na mano fire, ni que ya na mo gang. Apu.
Kabu fike ligi ya gladiza mi. Kwanza jua pe ya denri ndo grime my G.
Basu.
Number one in the streets for giving you those hot shell exclusives. DJ Lazma Kashike.
Wait a minute. Who are you?
DJ Awesome.
Nastaki Mami's Kolbana.
Bringing you all that new music you're craving for. Number one for them exclusive. DJ Set. DJ Awesome.
Kick off your shoes and relax your feet because you're about to be taken onto another level of the best mix of music.
Na lote ni umat bash kabla nin bash na lote ni umat bash na lote ni umat bash na lote ni umat
bash tunapiga bash
bash na lote ni umat bash kabla nin chiki wate bash ma ayela kwenye tambla ni murati bash chipu mtu na metoka deri yake bash mwenye keja maybe wapati pati bash na mababi na wanati bash mpaka choke mejitepa miadarati bash makondiko zili tupo jama bati bash mwenye mzinga ndo na keti katikati. Hey, misbehave alisema naito misbehave tuende pale tuka misbehave.
Sama bana shikisha shikisha jaba shikisha shikisha tambla shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha
akuna ulolo walolo no selolo na seleleka tu upandeza ololo ana kuparesha niko na otongolo kando nimekumba toto waki walolo najitambua Mr. Chungulo madili zangu bigi nafanya na kabogo kidogo niko meeting sessions najoo buda if you don't know now you know mindo don boss king ping manadi mindo gava apa kuna chaidi mindo adi tuche mindo wapea madi wanati wa shati wanunue mashati
shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha sama bana shikisha shikisha jaba shikisha shikisha tambla shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha
Ivane na shikisha na magalo wakipandre wakona bigi tanye vunulu vunulu ni mbombo ni susu krumula mwana vindu vukundu na napenda yela ni mzungu na napenda vela na mkundu pesa kidogo saina itasapa dina pesa kidogo saina taki ya rebina pesa kidogo saina roll na madinga pesa kidogo saina foto na shakila
shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha shikisha shasha shikisha shikisha mjanja na shikisha
inaka kitu kwa motion ku telefon kuja na mavitu vidosho makorazon chote kipo mwitu na poshone choma poke ndemi nita kuja na chumvi na nyongi ya juzi leo tatoa moshi katoli ya mzee wa smokey nito cheza kama mimi alafu mkupa troopers cheza kama Lewandowski hivyo ndo si cheza mjini tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe webazu cheza kama wewe tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe webazu cheza kama wewe. Sio nacheza kimimi, mdhamini sipimi. Nakaona daimoshu, utazivuta kute chimne. Limiti ya fulize, imongezeka nkoma chingle. Naza shike jack, nakanudhu sikie tifi. Nacheza kiroro, nacheza kibingma. Naza fika soko, nishike kijiba. Turirime mdagi meditation na kififa. Shukisha kibandazi kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge, utezo matenge. Stomange kama angel, skinny kama wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Manza kakivana, snapiga na tuvi jembe. Peleka na mtrr, peleka na mtaratara. Slete pa machur, mangu na vitu chora chora. Nyute kama prr, mamto kwanga ma princess. Magalani wapengwa pa kuposti wako Pinterest. Fom, manzi sujo cheshere. Leo tupige kelele. Rauna jipo mwenye, asuni chamo kona ndo. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukito mashisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapana ringa. Na izo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nyemelewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Ucheke shane, ama uchekelewe. Yo manze zimiriate na kombia zimeshika. Nakutani na shash nani yako na rizla. Minasikia kukiseti. Tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muwite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msupa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe, tutafute ya mzinga. Manzejo tuchange. Tulewe, tulewe. Tulewe, tulewe, tubebwe.
Fom, manze sujo cheshere. Leo tupige kelele. Rauna jipo mwenye. Nasuni chamo kona ndo. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Eto icheza kama wewe.
Neza fanya ngeza toke chini. Nyoka utolewa na ulimi. Whisper put my damn talk chini. Nikufikishie iyo habari ya mjini. Yo, nafika ndani ya bash na mamiwa. Kachumbari ya runa dania. Ukifika solo kome ivo utavamiwa. Napenda nganyama na maziwa.
Ma, mafuta ya ngombe siya kamua. Nonanga wavulano kinunua. Na wote wanasema mekundua. Walileta maji wakazemeja tambua.
Cheza kama wewe. Na mambwete, cheza juu ya genje. Cheza gina yorende, mucheza na mangwete. Uskila ya
Batman. Tunapenda nga wote. Kala ya kose na zari. Hatu chalindo watu wasinyonge.
Maji majika sosi ya mwitu. Chini ya majika blink ya mchinku. Alinona juali shiba na mapitu. Piga waya kapa dia PS2. Ebu mwombe kwanza spell Teletubbies. Ama najua tu smell ya cannabis. French kiss mbaka tujipate Paris. Waganis, waganis, si mayadis. Mina mafans mbaka bonde Marsabit. Na mapilot na iwake ndani ya cockpit. Missy big fish, mini sea lion. Bad mind, Babylon, hard Zion. Sapa, sapa, haiwezi miss nyama. Maka, maka, bekali si nyanya. Na Jamaica ni makoro si corona,
si corona.
Na mambichwa na ziseti kwa keroma.
Kwa keroma.
Na sijali kama unasema mimi na choma.
Na choma.
Juna choma mpaka nifike Barcelona.
Fom, manzi sujo jishere. Leo tupige kelele. Rauna jipo mwenye. Asuni jamo kona ndo.
Kama so
kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Mother shani text ati nisirudi home. Siku kama tatu niko airplane mode. Ati ninalewa aje na sina do. Pombe nikitaka nitapata bro. Na misi nanga chali so lazima ni operate. Mabishke wangu head but na sasa mini rate. Body con dress haga set figure 8. Wachiniti aje situtapita na gate. Na nimeongeza lift na nikimbiza ajab. Damu inachemka ka experiment chem lab. Hapo nje ya club na bugia mayai na kebab. Ati ndio zishuki alafu nipandishe tena. Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
DJ
na niko kwa dance floor na try to kubanju. Alafu kimseki na kuja nyuma yangu. Na kumbe kini lisunda kwa brand kasa hauju. Siku beba bag na tenjiko kwa kiatu. Kauna penda raha unajipenda fam. Na ato kona stress kani form utakam. Niko na bugi flani my crew ni my clan. Wanatambwa kabaya hili jiji tutaran. Amina taka too slow wine. Na mse tu fulani mfine. Mali si ya chain ni ya mine. Ziki nirindukia siyo cry. Ukini cheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipoteza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Nina maboy wa kila kabila wakamba wajaka. Maboy mi ujenga na wengine mabrada. Wengine sugar daddy ujifanya mafada. Na wako na test yangu na wengine no lada. Usinishike bila do, mini bibi ya wenyewe. Batika uko na do, baby buni kona nyege. Fajo baby, baby buni kona nyege. Fajo kame, baby buni kona nyege. Fajo baby, baby buni kona nyege. Nyege, 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 nyege. Fajoka America ni kupeleke heaven.
DJ Awesome.
Kauko na do, baby buniko na nyege. Fajoka America ni kupeleke heaven. Come baby, come dani tupunguze njeve. Mchuzi mix mi waga sosi. Misi pendi fena penda vako za kidosi. Chunga chali yako sunajua mini mnotisi. Mina penda chume metengenezwa na doshi. Yo, yo, mina penda vile wopi ganga kama hit song. Vile we piga kama hit song. Mina penda vile we piganga kama hit song. DJ we cheze kama hit song. Mina penda vile we piganga kama hit song. Vile we piganga kama hit song. Mina penda vile we piganga kama hit song. DJ we cheze kama hit song. Bibilia magwana zao, mina fanya wanambao. Na wakulanga matao, squeezy hawalali kwao. Na wakologanga kama wafuasi wanganga. Ikipigwa sana na piganga nduru sana. Nzuri sana, kiuliza habari. Mambo moto sana sina kwaga ni hatari. Usita maraka sunajua ni safari. Si lazima kwa kitanda tuneza fanya kwa gari. Ilale ndani kava koza stenje. Suni kunje kunje kama design ya walenje. Usikule na pupa ataka uko kinenge. Chunga paparazzi wanatembeanga na menje. Mina penda vile wopi ganga kama hit song. Vile wei piga kama hit song. Mina penda vile wopi ganga kama hit song. DJ wei cheze kama hit song. Mina penda vile wopi ganga kama hit song. Vile wopi ganga kama hit song. Mina penda vile wopi ganga kama hit song. DJ wey jeze kama hit song.
Washauri yani walo chokozi.
Nimependa hizo vitu mebeba. Ziko matwin alafu zinakatika. Kila design doka bashka meshika. Shuka 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 adilo. Oh my my God, akenani give me more. Nimesha kuiva na wapijaga madenda. Mamunzo munzo kuna moja kashapenda. Winama na mataka taka champunguna. Ruchanga kukumanga kwa jili ya kuwatagisha. Watoto kike moja safi kama diva. Nipe more, mchaka chaka nimekuiva. Sakata kakakata, kabum bum. Sakata kakakata, kabum bum. Sakata kakakata, kabum bum.
Tiko kitu
ama
ai manza meiva
ama
najua naiva
ama
ah ni Mary Jane. Ay 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 kweli 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 ay 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 ay.
Kitu ni kitu, kitu iko kutu. Na mumba kitu ananisho niko mavitu. Na avli yako fiti, jo rada ni fiti. Leo ni le siku, siku mavitu. Ai, saini foba, shambau ni kwerizo. Kita ni polba na kam kama kiko. Ni wangong, ni kano na milima. Ai, na yo formuli, shika jualizima. Nini rehab, take it G, take it back na kijiba. Adi teacher, take it she, si deba tamejipa. Ah, leo ni seire, niko feire. Leo nona kano na nona mbele mbele. If you hate it, let it fade it. Na ijua diniba leo tapenda makele. Leo ni seire, leo nateka ah.
Kutiko kitu
ama.
Ay, manze meiva
ama.
Najua naiva
ama.
Ah, ni Mary Jane.
Tele lakini bado ana uma inje. Bapo za kunyonga buda sare na umari. Suzi aja iva jwali chafu kwa kimbokta. Malika ni safi, wezi kuchoma. Malika ni chafu, neza kuchoma. Malika ni chafu, choma tadonga. Nyuke mwana warevu na sifo na wajinga. Nika kwa mavitu, sijui nipike nduru.
Kutiko kitu
ama.
Ay, manze meiva
ama.
Najua naiva
ama.
Ah, ni Mary Jane
ama.
Genge wa safi meza na itapua. Nyasla babi mta wanitambua. Kidole nono na eza irarua. Sidai namba ntatumia barua. Unafa ule inafa na ni ma unantia kicha. Ah, akili unanituliza nga. Naskera nimekunya furaha ah. Mali safi yani clean property. Masino new siogopi property. Una cause distraction na chukua attention. Medication meditation staki kukimension. Una kapo ata ukiwa umesimama. Ukipita mzengo kazi nasimama. Kukua wangu ndatekea lawama. Kani sepetu sinta tenda wema.
Tiko kitu
Nabisinga
ukelu. Manja meiva.
Agizie upewe. Tunapiga kelele. Kanashika penyewe. Gold gold kimangoto over 1.5. Tour from design ya omom say you guy my guy. Chukundaka skama kawa na machaji no mine. Tulisaka tukapata yondo tamu alive. Gold gold kimangoto over 1.5. Tour from design omom say my guy my guy. Daka skama kawa na jina jino. Gold gold kimangoto over 1.5. Kimangoto over 1.5. Show from design ya omom say you guy my guy. Chukundaka skama kawa na machaji no mine. Tulisaka tukapata yondo tamu alive. Tukoma vitu tunaserereka ni kupima na wazimu. Masha bila pesha kujivinjari muhimu. Na shingi kutesa hizi area muatibu. Pori kona pesa ulenje kona kakitu. Spending sakul wanga ndogo ya mabrochi brochi. Suzu waga zogo tuki step in the scene. Umba mdogo mdogo tuki let in. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko. Alafu choki unatembeza adiko koriko. Tanya kutiko na mashelenge. Niku kuserere kango kwa na mawezere Tunaserere kuflame ya mapekele Ni kuserereka na piga makelele Tunaserere, serere, serereka, serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha, tunatekeleza Kusa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nengiza baridi mnatetemeka Kichoma picha inaeleweka Ni vile kameshika ni kuserere serere.
Serereka, serereka Hapa kamewaka tunateketeza Tunasababisha, tunatekeleza Pesa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nengiza baridi mnatetemeka Kichoma picha inaeleweka Vile kameshika ni kuserereka Panda meza leo hatujali Ukitaka vuta shashamani Hatutaki vita haja gani Watu washikane hadharani Tujivinjari Bila maswali Na usiwori Una makali
Serereka, serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha, tunatekeleza Kasa ndo kusema tumetengeneza Serereka
Yo, hapa ni kuchembeteza na mane mbeteno Jembete luta for gombo to them Hapa ni kuchembete mbeta mane mbeteno Hapa ni kuchembeteza na mane mbeteno Jembete luta for gombo Hapa ni kuchembete Hapa ni kuchembete Hapa ni kuchembete Hapa ni kuchembete
Bringing you all that new music you're craving for.
Beware.
Yo, apa ni kuchembeteza na manembeteno Jembete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno Jembete lini ya gembetenge Apa ni kuchembeteza na manembeteno Jembete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno Jembete lini ya gembetenge
Na mbichi kaivaskan konanja Jembete shi zinga ni bala Gambo tole kalvi zimeshikana Na ingo motome mekuja na ubaya Nembitika na bado mnakata Nembishika bado kwa isana Kebe kege bote tambawala Wengine bumbu tere wamelala Jwamba kali mekaza katamba Na kitimbia na mguwe meganda Nikodinika chitini ya kala Nateza na maneno tukisaga
Hapa ni kuchembeteza na manembeteno Jembete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno Gimbete lini ya gimbetenge Hapa ni kuchembeteza na manembeteno Gimbete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno Gimbete lini ya gimbetenge Chambatari heavy walevi wanaskia ni castorytelling kwa teli Jingimbete lina tembete makima kaveli Rambata zina mtoka kima zimbeteri Chia full dose na kumbutula mamedi Vidembete vuzangu na reziko ever ready Kumochombo toka wanadai niko crazy Lumbutu gatang na itwist na madame Ready. Choto mingi na kuzimbeti makabaridi Jua ni kali jomenyo moto wakawaridi Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini Pace ni ya Lamborghini Hapa ni kuchembeteza na manembeteno Gimbete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno
Bazenga
Hapa ni kuchembeteza na manembeteno Gimbete luta for gombo to the meno Ni kuchembeteza na maneno
Si uongo napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tuni mori after this ni lawama Na stack Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Na stack ima miss call pana Tazima simu ndo sipige pige sana Simu fly Patana na msupa po kwa inbox Acha sema tifadela si tu link up Nayo nayo ni kam show yo ni simple Next days o mafida asha ripos Hapo kwa Edgar obare ndiyo ziko Ndiyo mana chali yake ako pissed off Na mechi lisha anza kabla kick off Lakini buda please not Msupa lini mada na mastingo Alinifuwa trao boxa na maribox Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo Hii Nairobi chunga bibi Kuna mafisi, makialis, magwiji No kitoko, singizake baridi Ni kawaida, ni tabia za chichi Si uongo, napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa Alan Tunimori after this ni lawama Na stack ima miss call bana Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na staki mami skol pana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na staki mami skol pana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Stai jua kumbe lano ni FBI. Amini ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini basenga daddy nta go down in style. Maswali mob ati pita mbono umezima line. Noko hapa lo drone na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele choko uneza zirai. Ai, na sizi fly zai kwa isi ni ya crime. Ai, asha kikok asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika after trigger kuipress nenga ikajam. Na mini nani hapo kwa window sinika jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungu wa santi ya chaleo mini kasomi simpongo na penda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa ala.
From Nairobi, Kenya.
Disney la wama. Na staki mami spol spana. Dazima simu ndo sipige pige pige. Dazima simu ndo sipige pige pige. Na staki mami spol. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
Number one in the streets for giving you those hot shell exclusives. DJ Awesome.
Unikonda na bado unakaza. Una ringa na bado una lada. Umechapa na bado umebonda. Na bado unacheka na hata una aga. Chafua, chafua mieza na bianga. Chambua, askuwe kalewa. Naene atakaye kilema. Chapa adi alia akiema. Na luku, ni upiga luku. Na dudu, ni wapa dudu. Toto, kana lilia mjulus. Ni king ping suzi elisha.
Oh, 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 niso. Walenze makondiko, oh, oh, wanziko, oh, pako kek na maombido, oh, oh, ombido, oh, kek na maombido, oh, oh, ombido, oh,
kek na, yeah, ni mrasta, na mtaka, ukinitoka nda kufuata na traka, Alejandro, mad meat tractor, bulldozer, wapaka, halal, halal, niliona miaka lifa ndani ya church. Alikuwa amevaa blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki. Ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikiliki takwa iki iki. Takumwagia kutu ya wiki.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako keg na maombido. Ombido, oh, kek na maombido. Oh, oh, ombido, eh. Oh, kek na maombido.
Wangida, babangida, zangida, wakandiga. Mamangina, ae moratina, naitina, karatina, eh. Da fucked, sizi call back na unani divert. Da fucked, chat iki last, kesho tani call fast. Da fucked, faxeni faxe, wo sema fax. Da fucked, wuna jua Clark Kent, mina jua Clarks. Da fucked, mina jua taxin, wuna jua tax. Da fucked, wuna kula nyash, mina kula nyap.
Oh, 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 lo niso, lo, walenze makondiko. Oh, oh, wanjiko, oh, ako kek na maombido.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Ngemeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha ashanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, hide.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo.
Dem nikafupi kanapenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu ganga nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roho inafanya nini kwa wash na weka minyoo na kata maji kinoo. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo luku ni fly dingoi napiga supposed to bona. Nua sijali sijali kwa unachali neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani mbuzi yuko angani munyonga taitu za manki hapa sitani.
Hata kadem kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem nikafupi kanapenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu ganga nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo.
Niaje msupa?
Niaje.
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitoenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ndakutoa stress na nikupunguzie nyeke.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, zezi mendata kapedo. Demi kafupi, kanapenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.
Number one dance hall DJ Mombasa. Mombasa.
The weekend me fika na dunda na shika jabo pita besa kwa supana. Shika jabo pita besa kwa supana. Shika jabo pita besa kwa supana.
Lazma kashike.
Leo club kwa shika kwa waga. Na mademu wamebeba kiwa jaga. DJ cheza za dabonge na kapuka.
Chindula inje na unajua tuko faipu. Tuko abde na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kui nafanya gani dos daro. Papa God sunu nyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateke o mata.
Kem kem wata guane wata vai miss. Kasi ganje haini saidi. Wata guane wata about it. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale. Hey. Yadi yadi nini kalale.
Lale lale la.
Kalale. Hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati.
ukirushwa manzi kalale kompeni kompero safe bazo bazo mi ufanya business na mabazo sipendi chali yamewekwa unalipiwa nyumba rwa kalale wanaume wakiongea kalale okwa
yadi ndi nini kem kem mota gwane what about me miss kasi ganye haini side side what gwane what about you this girl man gonna die beef kalale
lale lale la
kalale hey yadi yadi nini kalale
lale lale
DJ Seth
Kanikomboka wasibishani na wale Fubuda kwa ike mbindo chezanga malale Na kuja solo nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabari Wewe kalale hapa mkwa watu wakari Juna tafuta waniko hapa na pari Nesipo jipa mina hami ya kitari Posho mipale na punguza ukware Ukware zofa koza kupati misi sare Sisare chubado mino tembe ya nanare Na ukinipati kwa chomi na kosa jemali Mina ulanga mbosho wukikulanga mabari
Gwane, what have I missed? Miss Cassie Gande, I need side. What a Gwane, what about you? This girl man gonna die, this Kalale. Kalale, hey, yadi yadi nini Kalale. Kalale,
hey. Yuko mire mazime tushika bidi fing. Mugo kachoke jani movie ya Disney. Those mini kutia nasike nafanya maku kukakara. Nalo nikonjolo basi wapewe, pewe. Mango kwa wate wapewe.
Jack Jack, neza kuswaga, kaniki na karo, neza kulanga Langa langa langa, mtoto na lalanga, manga manga manga, nikanda kagonga Koko dry sana, ni kama kuna jango, kuna miti labda, tupandage manjwanga Mama nyanga, tuliachia makanga, ski, ika wato mitipink kukumanga Kit talk to ski, nam kip kip, kajai change kuski, nam pair deep Nika sip sip, natucheze ma deep deep, nikikuja kesho, naingiza mbaka deep deep
Yuko mire mazime tushika big deep in Mugo kachoke jani movie ya Disney Those mini kutia nasike nafanya makuku kakara Nalo nikonyolo basi wapewe, pewe Mango kwa wate wapewe Loni konyolo wakoloni wapewe, pewe Loni mabuda wapewe Loni konyagi konyolo na wapewe, pewe
Gwede, gwede Ndiyo sauti huu piga kweje kibin kila Fredo Kisogo moto kupara moto miuse matua pewe Kwanza de mami tetu pewa John Paka fair kama Johnny Wangora Steve kama amesonga kjana wangu we horera miu Wakakawa rena waulize kwenye zabe siyo Tafashini kitu siyo fanya kila siku Pika hips kwenye stool team ganji to the wall Da umbugi ya mareka Uwe bazua mafala hii dobo kisikia uta nice to vitifin Ay morio wangu
Tukate tusikate
Kaka
Tukate tusikate
Kaka
Joni konyagi na peyana wapewe Nalaka magoshodo wakate walewe Tusere na konyagi na mbogia wewe Alululu konyolo kwa kejami na tingika Konyagi lichezanga juu ya kambla Nastaga nikimedi na wanda vile na mata Nataka tujibabe tusere kirende Matamla joz na kuja dungia milindo tukate Tusere reke fiti maithengine jo watekwe Si watekwe Yuko mire mazime tushika vikifin Mugo kachoke jani movie ya Disney Those mini kutia nasike nafanya makuku kakara Nalo nikonyolo basi wapewe, pewe Mango kwa wate wapewe Noni konyolo wakoloni wapewe, pewe Noni mabuda wapewe Noni konyagi konyolo na wapewe
Jing na tabia za odi Chini ya maji kuwa darasini maguiji Karasta kapedika na uzapo nani Tatu wa mechora juwa nyat na jegi Moriongori toa kutupiga miti Kesi badaye kula adimizizi Nikanono kana vuta gode kana zizi Kelele za chura wachia konkozi Na wazalisha adi uko kamiti Serekal toa mbio mtu kifisi Jina dimori ochungu londo jezi Aeeeen
Kumire mazime tushika vikifing Mugu kachoke jani movie ya Disney Those mini kutia nasike nafanya makuku kakara Nalo nikonyolo basi wapewe, pewe Mango kwa wate wapewe Noni konyolo wakoloni wapewe, pewe Noni mabuda wapewe
DJ Asu
Nanki pata naipima pima naipanda nalima Nanki pata naipima pima naipanda nalima Naikichapa jona dondoka eri Dondoka, dondoka, ey Dondoka, ey Dondoka, dondoka, ey
Yeah, nasante ya bunda una mateke Nikikuna uta umota nastete
waveve joziki bundi mskakoko Neo de bindo izo daba zitoko De anadai kuna sijo tebo nge mato Penadani ndizi na pandaka sni mato Case come fast name slow nenda kako Bema girls busy wana ball kuliko mako
Nankipata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Dondoka,
Skiza kuna dudu na mibiba Tiki ndani ya bukla zita tisa Kileka na kata katate pangwa Sito na kwa jiko katate ngobla Kuliku jangwa na stingo ikatubamba Tuka patangwa na tanzi anatupanga Aka tupanga joki anapatia nanga Ata makase ali wapatia nanga
Nankipata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Dondoka hey, dondoka dondoka hey.
Kana za kipasa pasa vuko za matingi Siti nopo katapanda vuko za maringi Kana piga shot na cha alama ya kidi Lata piga nus daru ataka ni piri Upiga nus daru nataka papiri Atakuja mao dabu maithe api Inajua umeiva jo kaki nyaru na as umebeba jo kaki
Banki pata naipima pima naipanda na lima Banki pata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jono
Leo na kuchiko ai, kula makrisa Ase mami, utani freeze Nina mashada, unamariza Chomangi mimi kasi matri Leo mina sneeze, niko aicho, aicho Aicho, aicho, aicho Bili niko wada hiyo laini Aicho, 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 aicho Bili mimenyana akiwa laini Aicho, 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 aicho Leo mina sneeze, niko aicho Aicho, aicho, aicho
Usi try kutu freeze tuko mbachu Na kujego pa kurisi tuko road Usi try kutu freeze freeze try freeze freeze mbachu mbachu Jego freeze freeze road
DJ Usi try Asu freeze, DJ Seth
Usi try kutu freeze tuko mbachu Na kujego pa kurisi tuko road Ukundani sikume freeze tuko mahachu Oma oma tunazichoma gana boza Na tuko na wa she And they wanna be with me Na mazawa agaji Yeah
Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge Nusu lita ya Sprite tobo wana ibambe Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge Nusu lita ya Sprite tobo wana ibambe
Bas, migi shinda Nairobi West Combine paipu Kwangu wao kuja kusoma Define laipu Ma fine buu wako yosu Kamu pae bru Rap tycoon waki cash na cash times two
Leo na kuchipo ai Ula makrisa Ase mami utani freeze Nina mashada unamariza Chomangi mimi kasi matri Leo mina sneeze niko aicho 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 Bili niko wada hiyo laini aicho 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 Bili nimenyana akiwa laini aicho 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 Leo mina sneeze niko aicho Aicho
Ile fight unapiga leo taichi Mandali kuboni unamwenye taku hati No hakuna patu Aticha deja vu I love you No I like you Na kujibos Taki ata tomato Komeni kukusmash Potato Taisike kusini gal Ukoso weto na ata tuja talk Abado tukorotato Zimeto shiagi manze kwa yodinari Boy wako aiche kubie vka upari Misi futi ngale Asi nishikinari Si umpe kina umpe maka Ferrari
Leo na kuchipo ai, ula makris Ase mami, utani freeze Nina mashada, unamariz Chomangi mimi kasi matri Leo mina sneeze, niko aicho, aicho Aicho, aicho, aicho Bili niko wada hiyo laini Aicho, 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 aicho Bili nimenyana akiwa laini Aicho, 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 aicho Leo mina sneeze, niko aicho Aicho, 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 aicho Nili shot my shot Nika repeat my shot Sema msupa na bulletproof Nili muonjesha kaniacha tu Ati daddy nataka big daddy na chips Daddy nataka iyo bangi na jing Daddy nataka unifanya yo queen Daddy neza taka sana uko deep She want big dream Alikuwa dick bitch Ali blow your job Akasema ako live Halafu kanisho Mini fan big league
Leo na kuchipo ai, kula makris. Asema mi, utani freeze. Nina mashada, una mariz. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneak, nigo aichu, aichu. Aichu, aichu.
Ndiyo mora.
Kili niko wanda hiyo laini. Aichu, aichu, aichu. Kili niko wanda akiwa laini. Aichu, aichu.
Pati mejama dengwa kwa tunamaguado. Mamuru wa medunga mangoto kaza kwebo. Energy na dunga kwa best ni kaya yegona. Bini kali tumeti sema diko. Na nimekam na mangweso napenda party. Ya nina magua abo sema nina maganji. Nina kilizi kuja na mamanzi. Na kama huna ganji kala leta fathali.
Kama naliza kaa neza washa kingi na my guy. Na washa sahi. Kama naliza kaa kwenye gimbili zitaweza my guy. Agizo sahi. Kama ningori ningori ya tunacheja weza my guy. Nishia sahi. Ruka juta zin na makali na kavela. Changanya sahi.
Ati bipua kijaba. Kijaba. Bipua kijaba. Kijaba. Niko ketepa. Na majani. Leta konyagi. Na mangwai, leo ni kuzama, dani ya pori. Kuna safisha meza, na mbogi. Chief anadai morio zimeripoti na nina form leo buda niko gangari. Nimepiga luku leo nina dangari. Nina psych kutadhani mini binary. Na chapa chapa ka Arsenal liko finally. Game ni game, so najua mini hatari.
Kama naliza kaa neza washa kingi na my guy. Na washa sahi. Kama naliza kaa kwenye gimbili zitaweza my guy. Agizo sahi. Kama ningori ningori ya kuna chaja weza my guy. Nishia sahi. Ruka juta zin na makali na kavela. Changanya sahi. Girl isikia wabi. Nilio chapombe. Girl isikia wabi. Girl isikia wabi. Chelsea wanna win. Girl isikia wabi. Ati girl isikia wabi. Nilio chateri. Girl isikia wabi. Ati girl isikia wabi. Chelsea wanna win. Girl isikia wabi. Na ngoje nchizi jiangoe wacho kusu nani. Hele samanga panai kusu ni puu nani. Ati yeni ya hubo enaza turi la vi. Alafu mwende na mke sandro za guchi wadhi. Amechanguku wake mchana ni trustworthy. Ajuze liko kuisambaza juko kaskazini. Na kawa mini cheki namba post ya chini na najemini. Attitude ya ide mini ha. Kimba kiamia shamia shodhe. Kimba kiamia shamia shodhe doga. Kimba kiamia shamia shodhe doga. Kimba kiamia shamia shodhe. Kama unauliza kwa neza washa kingi na my guy. Na washa sahi. Kama unauliza kwa kwenye gimbali zitaweza my guy. Agize sahi.
Nimina machupa zangu. Nashida zangu. Ni maisha yangu. Nimina machupa zangu. Nashida zangu. Ni maisha yangu. Naziki kujanga sana. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Iyo malisi ni wet. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Ni kama tuko maji. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Chubuwi.
Tunajua tuni nani.
Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa.
Ziki kuja sana. Zina nipata. Niko handa sadi na bonga kijaka manzi ya kikuja sana. Mina mpata. Na mpika hadi na shona kiraka. Chubuwi chubuwa. Hako fiti nyakuwa. Mina pita na yo buda mista kikujua. Chubuwi chubuwa. Si tunakata mawata. Tublegi hadi tuanze kuota. Kicho kicho banture banture. Tindi za madia bzapa na kule na kule. Hakuna chakesho joni today today. Ria, 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 ria.
Akabaya, chubuwi du from pararo. Niko hapa na kamyeso. Nikiset si utasikia urao. Luku napiga ni kalebo. Nikifika weekendi najua ni konyagi. Najua ni maheni, location ni bar. Na kama sina peni na wamocho na mbogi. Karanda ni safi na choma vina faa. Nitadozi kidedi, saina kula happy. Saina kula life na mkono kwa sinia. Kwa meza ni makali, masponyo fulani. Walai leo natoka ni
kikuma sana. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Iyo malisi ni wet. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Ni kama tuko maji. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Chubuwi chubuwa. Chubuwa.
Hakata kichwa kana manyo. Unani na uo. Nina rungu ntoshana na zamanda uo. Na kama ibada na zamisha ndane nyo bro. Chubuwi mafuriko on the down low. Dani ya wabling kama Michael Phelps nani. Niko makani nina try kukill honey. Handas majani ni ya kuneutralize zin. Kazi merundo na kia kichwe go buzzing. Steam juice, jaze kaka ngede. Zinga bado round 2, shaba njuka ndede. Hizo sando zaudu, watu finyo andeke. Nastu kianga tau blue, nitu juanga teke.
Yone pamba nikivutaga kisense. Zuni madaka ni hips ziko sexy. Dago tap kwenye mbota za mneti. Upenda kurombo sawezi posta kiketi. Kwa DM niki slide data jipa. Twende like kiki smile pale insta. Kune follow kila base mbaka Twitter. Mufanyadia na wet juu ya venye na mshika. Ay chibudi chibude. Nikiza machibu wichibuwa. Yanda ufanya na sahau jina angu. Wakinita dade na sinita itika.
Wakana chibuwi chibuwa. Chibuwi chibuwa. Iyo malisi ni wet. Chibuwi chibuwa. Chibuwi chibuwa. Nika matuko maji.
Sama ni trust, labda nijipige shua. Mi upenda kuidishi nikiwa kipiwa. Akianika izo haga kinua. Mkono kwa jigi sicheze kwa kifua. Tini sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko dimi. Sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko.
Nyama kwa nyama ni damu lakini ujue ukimu ni real so amini. Magonjo ya zina mtau wa mingi. Kondiko muhimu jikinge rafiki. Ataka ni kutu singe ivivi. Ataka ni msuku kavu simtie. Heri mgoje baden hosi mpitie. Doka kide mko safe mleza ingia.
Ananyesha nisha jua nikitaka nitavua. Tikitaka piga uwa lisa sasa na mashua. Fisa rada jisha kuwa tukilala figa piwa. Nikihala niko shua atapulo patakua. Akipulo natavua sina nyonyinyo. Sina vitu za kufa nazo mastingo ni rude area nechistepo na mambio. Hii ni kitu cha kumada nipe maskio.
Katimi sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko. Dimi sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko.
Nina mako ndiko huku penye ni koni na watoto mangoko yani penye. Niko unacheza kama mi choka se wa kwito wawe. Kani chingri lazima ulewe mzinga upewe. Nkuzungushe kama mwiko wa wawe.
Mkuruwe bila lipo siwezi kupiga iyo mali. Niko juu ya china sting za makali. Super news ameivaka asali. Majani kusani kako juu ya nguwai. Leta haga na sikuwe na kisonono. Gius ni mrembo amebeba kama momo. Ai na kameshika kikolombo. Adinika bebe juu ya mgongo. Asikuwe tu ni wa high school. Asikuwe tu ni kimono. Asikuwe tu ni kamono. Kamono kimono.
Matimi sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko. Dimi sizami bila nyongi nyozi. Sizami bila kondiko makwiki kebuti. Akitoka kijiko ni kufunika shimo ya sufuria na mwiko.
Sagani utajua leo gotu saganini. Babifo ni chimbe shima mudunganga CD. DVD kwa mwili ni mebeba mashini. Deli nipate bizi jukingu penda mini. Neza kata jen leo kesho niteke judi. Nikate suzi juni na kutuka wanduli. Nikate veni ni kikachocha na gizeri. Mwenda pole ufika sona vuta heri. Ya heri baby kondiko ndo inanuka raibina. Nadunga before ni mwage uzima. Kondiko ndo inanuka raibina. So before ni cheze game midunga nga matimba.
DJ Azu the hitman from Mombasa.
Penye moshi lazima kilikulu. Penye kuku lazima wepukulu. Nimesunga ganji kwa katululu. Leo sina ndai nimekuja na kisululu. Tutajua tutaride boda boda. Luku safi nimepaka boda. Leo natoka loko nataka kuvuka boda. East twende west tukutane na maoga. Kwa wa Niger, kwa manaira. Niko na do music bank kama Tyra. Tani top shatter, si mindyo mama Kyla. Ikifika weekendi si uwaka kaka waida. Wait a letter, wait a letter. Mugiko kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vako za dikteta. Tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia.
tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Nice to shika
DJ Awesome.
Kumewaka sana wapi bako ya maji. Doni kushikisha jaba ni jaba ni doni kushikisha jaba ni doni kushikisha jaba na washikaji. Jaba jaba na washikaji.
Lazima kashike.
Doni kushikisha jaba na washikaji. Pale katikati ya tindo kuna party mpaka boy wangu gidisi ya kumaji maji. Kesi badai leo tunachoma rada. Tunachoma mpaka tutafutwe na nakada. Loma boy wangu wanachotwa na mamata. Mademu wenu washachukuliwa na mafala. Mina kula happy na tupa sara juu. Sahau shida zako na uwanze kuzitoka. Life tu ni moja kukufani number two. So before ishe, we anzanga kuzioda. Wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vako za dikteta. Tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isipo shika tunarudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isipo shika tunarudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia.
Tunabugia bugia.
Shika tunarudia.
Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshi ndume haya gari. Woshi ndani nina nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku waliomba chirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu. Hauna kakitu bazu wa utu. Aichi chocha maisha ya juu. Caption lamu with my boo. Lifestyle na madeni. Nikuchotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Umesota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshi ndume haya gari. Woshi ndani nina nani. Bro umesota na unakata. Cheki bro umesota na unakata. Na tipia umeokoka unendanga chachi. Unadei unachopa na unatabike. Miadi si dream bona moko manguai. Hama joni jaba zimeru. Na usimu unishiru. Na unapatika na daily stage ya luu. Ay, mbona ulichochana umebindai. Bado kuna deni hadi ya mayai. Ona mbaka talai na kudai. Zidi kujigamba. Hadi weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Kocha mbona unajamu. Ume sota na unakata. Hadi yani unanga mali. Ushi ndume haya gari. Ushi ndani nina nani. Ume sota na unakata.
Bilibu inama ni kamu na pigwa sindani.
Tukate Gilbis, tuaze kubanjuka.
Tukate Gilbis, tuaze kubanjuka.
utu na taimutu nataka kitu ndachachisha na kirungu fomi kigongi na dili ni manjugu na taituri ntapikisha kama nduru ntakibonya nitakikonya tukifika post na kipea nyonya
Nairobi's number one dance hall DJ you know who it is DJ Seth
Yo, kisha ipiga holwai tukinga kama laika bagiko ya deli ndani ngiri kati sanifika manduru wa roro kuwika kocho dunga deli basi hasta la vista dendri ni leather, fili yo texture na space pia ni big ya majibag marista hudi nkipiga ndo sura na feature kila kitu dendri kile imebaki ni sneakers drip ka vyombo zimeoshwa sahi kisho piga fitting ndo msupa ati kablo fike ligi ya gladizami kwanza chua peya dendri ndo pime maiji
Wako za begiko ni dendri Fendi ondo wachagua dendri Cheza kiwewe cheza ki dendri Lenga mataso chukua dendri Wako za begiko ni dendri Fendi ondo wachagua dendri Cheza kiwewe cheza ki dendri Lenga mataso chukua dendri Stay angusha luku Begiko lebo ni dendri Nikisetiko lazima ni cheki Rada kama chafu washa fegi Nikikutoka bafu chafu ni komedi Hii mchezo mini striker siezi hata pena Zishe nikamata nikasaka fena Kunsoma kitabu niko rada bena Nikimteka tu ni nyavu chini mina shema Popo chini na form ya kigongi Denri Siezi kosa raba na kinyongi kwa denri Niko kimoja na pesa kapongi na Bentley Kati ya warogi mikukesha kwangu daily Pako za begiko ni denri Fendi ondo wachagua denri Cheza kiwewe cheza ki denri Lenga mataso chukua denri Bako za begiko ni dendri Fendi ondo wachagua dendri Cheza kiwewe cheza ki dendri Lenga madaso chukua dendri
Denja mi hupenda kama Henry Hakuna wasi wasi misi pedi Lakini niko na G-bag kwa hii dendri gade Mistari mi hutema kaliente Hini sauti bila sol misi senje Sista shika dendri kibende Juka bagi lazima kenji Ketu ni adidas Usi nyonge manki shika nyongi Na iyo manki business wachie watoi Dendri mali safi Wezi pewa na deni Piwa leather kitu fine Wotire maheni check izo design Imagine you can choose any Uende home na kidendri And everyone's happy Pewa dendri, dendri Shika dendri, hakuna fake friendly Dendri, pewa dendri
Bako za begiko ni dendri Fendi ondo wachagua dendri Cheza kiwewe, cheza ki dendri Lenga madaso chukua dendri
Ngori ya next ni furahi de Sitaki maswali de Na waresho ko aje Titan Tiffin Titan Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin Luko ni diriba niko Titan Tiffin Kama ni weekend niko Titan Tiffin Titan Tiffin Titan Tiffin Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin Luko ni diriba niko Titan Tiffin Kama ni weekend niko Titan Tiffin Titan Tiffin Titan Tiffin Cheki vile tunacheza Walidhani nitahepa Jina kubwa ya ni meja Sitawai kuja sepa Cheki chura anacheka Hajui leo atatekwa Awe maji ya mavela Makejani atabweka Kwa sababu ntaiweka Isabella ama Vera Nikimada fuck Makena Ati fuck Makena Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin Luko ni diriba niko Titan Tiffin Kama ni weekend niko Titan Tiffin Titan Tiffin Titan Tiffin Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin Luko ni diriba niko Titan Tiffin Kama ni weekend niko Titan Tiffin Titan Tiffin Titan Tiffin
Kuni safi, tag loving, Ki mechanic, nai service, Gushi gushi adi sanden kwa service Na shukuru ja alijenga bondani Mina joli ni teki, niki kucheki Ukini cheki, zambo anona ringa Si ukam ni kusho ni kondinda Eita subui ni kupik pia na ndinga Mtu mbekse, siko nye ni fefita Nyuma ya esto, giza inajipa Manizaki, mini izaki Mafines, mina zaidu kondani,
Niko Titan TV Nasaka tu mashitings Kashore, kako marikiti Kadonye kanasaka kindizi Masini moshi, kikoroni dosti Raba na sosi, magodi za kosti Kwa swimming, kamuna costume Kwa swimming, kamuna costume
Shuri ya meni nice ako Titan Tiffin Luko ni diriba niko Titan Tiffin Kama ni weekend niko Titan Tiffin
Titan tiffin, Titan tiffin. Shoria meni nice ako Titan tiffin. Luko ni diriba niko Titan tiffin. Kama ni weekend niko Titan tiffin. Titan tiffin, Titan tiffin.
Kafu see your manzi so only time cheating. Accelerator class switching gears no breaking. Destination flash in the outskirts kicking. Zetu see your mabasha kuna bloggers wanna pick. Swagger touch touch ini Gucci I'm guilty. Go wash wash hash papi in the building. Man on the watch juu appearance ni appealing. Luga top notch hapa mindio mwenye kit. Addictions ni addictions so zamani kujiamini. Kumaliza mission ina jiweke akilini. Maybe ndio the reason leo napita na wawili. Titan
Shoria meni nice ako London Tiffin. Luko ni diriba niko London.
Napashi malaga wana badu ya okengi. Napashi malaga wana badu ya okengi.
Shoria meni nice ako London Tiffin. Luko ni diriba niko London.
Napashi malaga wana badu ya okengi. Napashi malaga wana badu ya okengi.
Unasikia beat unatete mani. Naputu wadi kwa book mkula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one chida mdomo matena. Unasikia beat unatete mani. Naputu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine when shida mdomo matena. Kumbe dem jo ningeuswa gedomo. Wagedomo ningeuswa gedomo. Kumbe dem jo ningeuswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ningeuswa gedomo. Wagedomo ningeuswa gedomo. Kumbe dem jo ningeuswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Anadai di na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Mwomo kankachupi, sezi kwambia rangi. Nukizu wazogo, badu tapanguzo. Anacheza kubazenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasina. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atikuna tatu kumbe buda ni mfucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Tohi swa kidomo, gang gang. Niaje suwa chuni pedi kongo. Tombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nikalala fofo. Don't touch, kani doja nimeipiga lombo. No no hadai straight anataka combo. Chobo rice peas ngofu chomo adi koko. Jogo sezi maishimo kani mwono. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo.
Take a day on the beat.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kala pendanga mdomo.
Maniga wa minyana kijapan niga saki. Fucking wanja kiwa pike luku kisho watu kujepambi. Kutu wana kutu minatako kwa kirama. Iyo kituka imenuka imeoza. Akibonga shiru mambia ende ya kaoge. Kijana mpole smato kipeze mpikoke. Mwangeo some hiko wanakani.
Sopa yukani ya kurizo kwa ligari. Dogo vitu kora hani na kunelu kora hani. Hili konga wena nani tulia kwaza wena nani. Hili konga wena nani tulia kwaza wena nani.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Did you feel that?
Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble.
Another one.
Drop ni didi genje genje mama joni genje chezo kiwa solo ama joki wana rende genje genje mama joni genje kama usha ipenda basi jevalisha pete
nimechem flow nitabidi waipende ubaya kuwa hoo wezi control joma nyege genje genje cheza na kadenge wachenge 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 kikadenge nimejipuliza nkajipata juya ndege na kenye kili nice mino nili nikasia na mirende. Kijana manufaa yani kijana mugenge. Na ngoma inafaa yani ngoma joni genje. Genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wa narende. Genje, genje, ngoma joni genje. Kama ushaipena basi jeva lishukete. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa soba ama joki wa matembe. Genje, genje, ngoma joni genje. Kama ushaipena basi jeva lishukete. Nime change flow na bado ngoma ni genge. Nime change na bado ngoma ni genje. Song in the chain na mahitas yo wasenge. Genje, genje, ngoma joni genje. Kama undai shamba kuja basi jona chembe. Na paraza wa mama wachie jowe nyewe. Toto kilia sana mpe basi wembe. Vijana toka sana doji 32 mbele. Brava, cheki mimi siyo wewe. Wacha nchipini shada liyo mimi unihelewe. Wacha nge kisha funga kama pele. Only one yellow.
Kuma greens, pesa kidogo na vaslipas na manyoya. Pesa kidogo nita potato poreros. Pesa kidogo nita banana bananas.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda.
Hola, hola la la la. Hola la la la. Hola, hola la la la. Hola la la la.
Do musaka nikingora tumafala. Bado niko jeba mina siririka sana. Dundo kunyamba yani ukunde na power. Kama kawa najitipa tumada. Nimengara nimedunga masahara. Weni suara nona niekela. Utashandwa idengine utagenya. Hato sunde na kukota tukwa kitu.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda.
Hola, hola la la la. Hola la la la. Hola, hola la la la. Hola la la la. Hola.
Alishuki around aka ni ten star du. Niki para babu ni me dai tatu. Ni me fura nundu na ki den kwagu. Sasa santa du aka line tatu. Tinda ni ama dem kama tin tin. Wana band wana ball wana give things. Buki baki na kadem cheza violin. Buki lipa pia ma bills baki na receipt.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda. Dunda, hey, hey, kakata dunda.
Hola, hola la la la. Hola la la la. Hola, hola la la la. Hola la la la. My lovely love, 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 love. My I mean dumb, 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 dumb. My lovely love, 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 love. My I mean dumb, 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 dumb. Hola, hola la la la. Hola la la la. Hola, hola la la la. Hola la la la.
Sakata